Hey, Nyaje, morning. It's 5:40. What's the irony? Anyway, today is my mom's birthday. Nilimwambia nakaa kumpeleka breakfast. One thing I'll tell you guys, yani, my mom ame struggle na sisi yani. So ukisikia mimi nikisema nimetoka Islando, literally na ni ukweli nimetoka Islando and tuko naishi below the dollar. Ile CNN wanasemanga there are Kenyan families who live below the dollar. Shalo alikuwa na refer to sisi. So today is my mom's birthday na nimemwambia nampeleka breakfast. Ajui ni wapi. She's in for a surprise. Yeah, I'm excited too. Never done this before. Stick around, people. It's going to be a good day. Mungu atubariki. And manze, kama uko na chance ya kupenda mse, family member, brother, mother, do it.
Na 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 na. Seventh of May is the day she brought me into this world. Kennedy's my name, lakini mtaani mimi kaka. Yeye aliweka dishi kwa meza, akahakikisha mimi staweza kosa chochote. Hivyo maana naimba from top of my lungs, yeah.
Hata kama hakuwa na mali jamani, kaka zana wanawe wapate safi.
Hivyo maana kwa moyo wangu mimi nasema nakupenda, na we ndio mamangu.
Upendo ninayo kwako, mia damu kando ya fupa. Kani ubaya nilitenda, ni mada alizusha. Wakati shida zilikuja, na zikutaka kuenda. Akuonyesha zilikuwa, bado ilikuwa ni nyama na mrenda. Hata zikizidiaje, chai bado ni akitepa. Alinonyesha barabara, ni uvuke kwa zebra. Usafi wa akili na mwili, ndio nitapendwa. Yo ilikuwa ni 94, ndio nilikuwa class 1. Kani bag check, kani tie check. Na handkerchief kwa mfuko, kiatu kitokana kamba, moja chini, moja juu. Alafu nenda chuo, mada alisema kuna kufail, lazima upass son. Kwa hivyo DJ akinifunza chuo, mada ananifunza home. Asubuhi kwa bag ni juo, enter ni report form. Nilimtakia smile kwa uso, siezi lipisha aliyotenda. Ni asante kwa fujo. Zile madome kawaida, wakatengana na Buddha. Alituficha machozi ungedha ni amelia kwa mvua. Analisha vijana watatu kwa hivyo asoli yake akainua. Hakuna kitu ili change, bado alismile the same. Tunafunzo kupika kufua, jua kukua na dem. Nimecheza bano siku yote, na sijaosha vyombo. Nikimpata kwa hao, najua leo ni viboko. Na ni ukweli nilichapwa, na ni ukweli nilikanywa. Nikona kweli nimeblanda, nikabadili navofanya. Weekendi ni kwa Buddha, weekdays ni kwa mother. Mungu akampenda Buddha, akamchukua nikiwa class 7. Mother ndo breadwinner, anakisha sani iko na dishi. Kani Tokyo filler, anakisha nguo iko kwa mwili. Na moja akimsumbua, wengine tunamuongelesha. Shida tunatatua, asante kwa kutuboresha. Even though alitaka niwe daktari, sana sana rubani. Mungu alinitunukia zawadi, ulimi akatia mistari. Hakupenda nilipomwambia nataka kuwa mwimbaji. Ikawa ni isu, nikafanya mambo yangu chini ya maji. Saya na furaha akipigiwa, King Kaka yuko kwa TV. Na ukumbuke nimemwalika VIP na launch CD. Kulea vijana watatu si mchezo, na mimi ndio kitinda mimba. Niko na show na Kuru, na hiyo show inalipa. Ananiambia omba Mungu, na unipigie ukishafika. Na msawa na mazawadi na nampunguzia mzigo. Siwezi lipisha hiyo love sababu yake haina ukingo. Akiwa na mahitaji na jikuna, mujikuna zaidi. Mawazo yale yapotutoa hadi nikawa ni mimi. Ebu cross line yake, tutapigana kichizi. Mumpige kila wakati kumkumbusha na mpenda. Mola muongeze hiyo moyo. Na tena, na tena.
Usiji hurumie, rumie, hey. Usiji hurumie, rumie, hey. Usiji hurumie, rumie, hey. Usiji hurumie, rumie, hey.
Yo guys, it's 8:05. We're still in Mombasa, but we're coming back to Nairobi, man. Samadhi, man,
you have a good one. You can think that has really made me happy. I'm the happiest woman today.
Kubwa. Nairobi, see you in a few. But most importantly, we thank God that Mama seen another year. Na Mungu amuongezea miaka. Akwe kama wale watu wa Bible. Tulikuwa nasikia sijui Moses had 400 years. Sijui Sarah alikuwa na miaka ngapi. Tunataka ikuwe hivyo, si ndio? Mama, tunakupenda. Nairobi, see you in a few. Today ilikuwa kubwa.